Akpena o nɔvi ŋutsu Neville. Dzidzɔ mu ŋutɔ be mele afi sia nɔvi ŋutsu Neville. Ble mɔ mɔnukpɔkpɔ sia be miaganɔ dziƒo ŋutowo me ake le Kristo Yesu me. Eye xexlẽme meɖe fu nam kura o. Ɖe wòdoa dzidzɔ nam ɣe sia ɣi minyai geɖe wu. Mevona le ɖokuinye me tsɔwo ne meli kple ame ʋɛ aɖewo elabena neneme mesusu be hame la le. Ede ŋɔŋlɔ aɖe le asinye na ema bena megavɔ o hasue. Enye fofowo ƒe lɔlɔnu be woatsɔ fiaɖuƒe la ana wo. Eye madi be ema nye hasue si me medi be woabu ŋu ɖo le ŋkeke ma dzi. Ema si wogblɔ na be migavɔ o. Eye dzidzɔ mi ŋutɔ ɖe gomekpɔkpɔ sia ta be mieva afi sia fia sia. Eye nye meva kple susu be maƒo nu o. Eyi ʋɛ aɖewo va yi la, ame aɖe va ʋɔtrua nu eye esime menɔ nusɔsrɔ̃ aɖe me henɔ tometi aɖe dzram ɖo na tanya aɖe si ŋutɔ medi be mawɔ azɔ enumake le takpekpe si wogbɔna la me le Phoenix kple Tucson kple to afi ma woyi. Eye ɖeko mede asi ƒodidi me le gbɔgbɔme nyenyae kpakple mawu ƒe nu nyuiwo ku ɖe tɔɖoƒe aɖe kple tanya aɖe le tɔɖoƒe ŋuti. Eye srɔ̃nye va ke gblɔ nam bena ame aɖe va be yeakpɔm ke nyenyeme se nyuie o. Ale emegbe la nu ka ŋutie egblɔ be ele sɔlime va ke zã sia mea. Eye megblɔ be mesusui nenema. Eye meyi dzi nɔ agbagba dzem be manɔ nu si wɔm mele la ƒe gbɔgbɔme. Eye wòtrɔ va hegblɔ be dɔnɔ aɖe va be woado gbe ɖa ɖe ye ta. Megblɔ be enyo ekema mayi sɔlime ale keke hã mikuia nenye be woado gbe ɖa ɖe dɔnɔwo tae la esia yi la emae nye minya numawo nye ele be míayi wo gbɔ kaba ale si míate ŋui ne amewo le dɔ lém eye wòle hiame la. Ame sia ame si lé dɔ kpɔ nya ale si wòakpɔ ŋudzedze le nu si wònye be mawu ƒe dɔyɔŋusẽ gã na yɔ dɔ ame ŋu eye nu dzianyi ka wònye gomekpɔkpɔ ka wònye. Azɔ nyitsɔkɔsiɖagbe si gbɔna ne aƒetɔ lɔ̃ la ne nu tɔxɛ aɖeke mele nɔvi ŋutsu Neville kple wo dometɔ aɖeke si o la mesusui be kɔsiɖagbe si gbɔna ŋudi la mahe nye krismas gbedasi la vɛ na amewo elabena aɖe asi le wo ŋu aɖe asi le wo ŋu wo dometɔ aɖewo va tso didiƒe minya abe georgia kple teƒe vovovoawo eye ema ana be woatrɔ adzo ɖe game dzi aɖe aƒle woƒe nuwo na krismas kple etoeawo. Eye billy dova fifi la va gblɔ nam be nɔvinye nyɔnu dolores gblɔ be kɔsiɖagbe si gbɔna fiẽ do ŋgɔ na subɔsubɔ tete la nunana suesue ƒomevi aɖewo le ye si na ɖeviwo. Ɖoɖo sue aɖe le afi sia si wògbɔna minya krismas fefe sue aɖe si wodi be yewoawɔ hafi subɔsubɔawo nadze egɔme. Eye megblɔ be enyo ema anye kɔsiɖagbe fiẽ alo ebe ẽ megblɔ be kema ema maɖe funu aɖeke kura o. Azɔ mikue anyitsɔ blaɖagbe enye krismas ƒe dzodzraɖagbe ekema ne alo nyitsɔ blaɖagbe kɔsiɖa ɖeka megbe enye krismas ale ema azi amewo dzi mikuia eye ale anɔ na wo be woatrɔ yi aƒe le krismas ƒe dzodzraɖagbe kple le dzoɖagbe. Eya ta mesusu be ede kɔsiɖa eve ele teƒe kɔsiɖa eve sɔgbe ale mesusu be ɖewo hĩ mava fiẽ sia na be amewo nanya ne aƒetɔ la lɔ̃ eye nu tɔxɛ aɖeke mele nɔvi ŋutsu Neville si o la. Ema la enuenu la melɔna nye krismas gbedasi la tsɔtsɔ na hame la kple nye ista gbedasi kple nu sia nu si aƒetɔ la tsɔ da ɖe nye dzidzi be matsɔ ana la. Eye nyitsɔ kɔsiɖagbe si gbɔna ne aƒetɔ lɔ̃ la le kɔsiɖagbe si gbɔna ŋudi la mana eye nu si ta mede ɖe ŋudi metsɔ wo be wòanye fiẽme la bene ame si wotsɔ didiƒe vana etrɔ la nanɔ anyi na wo be woatsɔ azɔmɔ ale be woate ŋu aɖe aƒe nyikuia ke mawɔe le zãma me boŋ mesusu be fiẽ si anyo wu sã me melɔa fiẽ subɔsubɔ ne ɣela le to ɖom nane alo bubu. Mawu ye vana edembɔa me adam gbɔ ke vana le anyinu va yi va ƒoa nu na adam. Mikpea ke melɔa fiẽ subɔsubɔ gake ale si nɔnɔmeawo le afi sia la anyo wu be mawɔe le ŋudi me ale be amewo nate ŋu adzo ke meda akpe be wole aƒetɔ la kekem ɖe edzi tso afi sia yi teƒe kemɛ si ato mia ŋu le afi sia hetsɔ xɔ bubuwo geɖewo kpe ɖe eŋu le fuɖeɖe kple nyahehewo katã megbe la eva sumi asi mleba ale keke hã minya nɔvi ŋutsu boswef titia la nukokuidoname ƒe mɔnu aɖe le esi egblɔ be vidzi si fa avi sesiẽ la egbɔ ye wokpɔna tso wu ale ema nye nane ƒomevi aɖe blibo minyae ke eya ta mesusu be eɖe avi na mi be nya fa avivie sire ka yare yi mi su sune na mawa e ya ta me tibe ma klonya de na no bi mutu antoni klepe ha to ha wo le apisia de ha gbe fifi mata de ko me so kede me kasi e ye minya o fe fu gbe fo nu onye pe o ma tibe vi nya o to motore ka ne glola de kateti le o do mel na kupe me ple pe ha me ha me o be ki je sangu gome ga ke ele de fikati o pe na ne so ya de me minya e me nye ejebe ya de asile emu azo eye eje egome nufiala la globe ole egome jegeto hagbe nyanye oji menye azo menye gbogbo melebe minya e nisi me tibe magblon gome je fugbe o ple bugbo o hagbe tanto o bene wa to mausu bo subo hagbe o akpi ese odo dope kokoto le ema me vola esuso azo be enyo deko majujui eye meme de pio nye kuhi eye alekeke ha lebe wanye maupe ame yoyo toje gome mekwe sebe no vyanyo nusara le mekwe afima ele ngutoke alekeke ha eye ame surenkpo o ale eke ma maupe yoyo nyowu nengebe nunanala le amia sine nama geke melo akwe kuku medo nku eye si me uko akwato si asile akona ji afima langu pia uno didimula afisi afu nkeke ape afa le atito gango afisi nye de la kule le afima mefa afi bia nufon te toke afima wokala vude nye chigun esi me meno nye nye tila damde jogwe jikbe la men eye medon kuji zan ade men le trinita metodiste gami amene esi me Dr. Morrison titia miyadome amegede si wono akbele nye nkeke omela miyadon ku Dr. Morrison ji amekokwe titi ade Asbury bo amen kuta wedo metode ka tokeke esime Asbury jo le esime wo bu Dr. Morrison le pesi wo home enye ametiti foma wu ade eye melwa esay be mado tue wa de pepa eye meye afima be mado tue le trinita metodiste rame amele afima eye le zama melangu tu vie ve dogova balkoni so ade chi esinye kle sonye miezon yinala eye wo le wo pepe wo de yamenenema ble hagbe fonu ma wo le afima eye wo no efom le atito gangu afisi nye de la kudo atito ga gama no etame notutrum deko metotere mwachi ke wunye asio de yame te asima ukaf kafume en make nyema tengu le dokunye o sese la me ade ko me vino na kristo to si opo ko ga jila me le ehola ele benana na cho nu sikata ku de egwema o me nana kemeli si geble ma kristo to nyenye o ele tepe nyema khona na kede tepe o nyenu me totola nyema doli kple kya me pe ke sino no ke o alo ke keble bola o alo le kple jinu kata de nu si yesu to fiam ku de edokunula tepe o mutu ade bobo no anyi no pe le mi agbo esia ye se me trokpo ila nye di tiapo enye mutu ade mekwe o ko communion yito so me e tonade putin de amiade glona o po be edi ora roberta Magblena mi esia isime amene nie mi po ora robert bo mi katankuli ne madi ora robert ofi de ko wo jobe metro po magbe eye meme susube enye amiade si lolowu oral vie de ke mi pale si wo fu epe de kle epe ngo kle epe muflivo eye ne epo esia ila ele abe bu miade to bi ene enona anye abe oral ene eye ne mai ne me susube esia ye no bi ngutu oral e dinane abe e ya ene tututu. No vien tu oral de bibla soko are po meti gomele afi ma fi fia me kwese alonane o gule me se nyi tonu ka wonye. Suku koko e no vien tu Carls Williams nye pe ame koko wo do meto de kale eme le gwade me. Nye me nyanu si tututu wo nye fi fia yao. Azon mi don kwe chi ko sedak be ne apeto lon la nye aje e gome Easter alo Christmas pe gweda sila le asinye. Eye emegbe me meda akpede akpeto sije egometa ke ekema me po mobe ese amanye ame ofe khleme be jijide jiko o gake anye ame nuve simawa na myape khamela ha pe jijide ji myape sonde de la myape menye sonde de o gake myape ku pope simemie pofuole de dula nye lone eye de komedi be maglon nyasia nyemele yi fun hoge o gake nu gedele asinye si wole na mbe maglon gake nyemele esia maho eyi sobo o gake medi be maglo esia enye na nesi nyemate ngwa glon o nuoli amesia mese egomes si nyenya ke apetola pe nkome ga ke matengu agble o mikuya elena obe na gire do na do kio mikuya ga ke nu jojo de le eji yim eye eno oji yim fifia to e ya de nane si gbona jojo ge
I have been alarmed
me wo ya le alesi me kpo kpo ko ke la wo le so dem le ama o do me ba do do pe ma eye wo si o me nya anyi gba jinu de kape o mi kwia ga ke o kpo kpo ko ke wo le so dem yi e ma gbo ma de e si afia na apeto lon le e yi nwi toji azon mi do nkuji e ma fia be ma wu le o do me
Said a while ago, brother.
Abe alesi ame ade me kwese no vingu tu ade eh blova yi mejiti obe no vingu tu neviel blobe mau me buna miape nu nyama nyama wo si le mia dome miape akbeno no pegble wo le epe nkume o be nukola yi be wade nkude Israel eye wote nkwe kule jojo me nku le alegbegbe wo no nyamala
how that they had did wrong and
alegbegbe wo wo nu gbegble eye wo jebe wo pofi adewo keke nu si bishop lam tempo olaye nge akakama le akobli dama mikuya sino avulem nawo eya ta mikuya esime biliam po israela ekpo nane sita wo pofi adewo mikuya gake sima ukpo wola ekpo avulelela eglobe nele abe jureke ene amen ameke atonane adade wo mochi wo agbado wo le kokui hele jajuelo nene mai ma ukpo mikuya menye alesia ame kpowe o menye alesia ame nkuta ukpowe o ke bongu alesi eya ma kpowo lai eye o mau nabe sia na nyenye gome nabe emana nyenye gome la benana ne kemele nyento menye si matengwa to asia kona o nane kemele nye asio memeheve o deko mekude wo atitu gangu mikuya eya katen le miasi enyo esi anye gbedodora pe fien takupe alo menye gbedodora pe fien takupe o gake esi anye nyanyo kakape ka tutu ade po mavi le afisia mie nye tina be mia to nyala adadi eye do hi matibe maponu na mi fien si ake na miti pe ade o mia do ma mesi wo tibe yo afi de ngomla mala enyo mie nya ewo nukube evude atima tututu enu make dengo ngro si ekleke malala ji amega ewo nuku ema enye korente to gba to tawi re kelia eye jeti de dare o li ese emenglo de afisia afia de le afisia si ongu meno tama bumle ne de matengu akpo fifi lala le korente to gba to me ta tawi re kelia yenge si le afisia tututu en amagan
now before we approach the word
aso afimi atere nyalangula minami atere ngolangu mikuya amesi nyala
we might ask for mercy and for his blessings while we
bem ya bien nous blanu popo ple epe ya yirawo esme mi asuno eyama singe nyala minami adogbera
Oh Lord,
oh, apetoma wo si yo fun kle amanu fe kle nbla ni popo. Amasi ti ve viele agbeno yi la men.
After man had sinned and
esime ama wonu mo ke de fe gamade wo pakle domen. Ve si ye ntoma gatengu aflo atrogbo ola.
He was absolutely totally lost. Without a way back.
Ebuken kem blibo drogbom pe mode kemeli o gake mausi yo fun ple amanu ve kata lombe ya hote pe no no adede etepe ne ya ple gbi
that is thrill the hearts of all
ema to ajijona amesi o kata nyawo la pe jiwo apeto alesie lewo lono gan ple amanu ve menel hote pe no no ade
and as we have just got through expressing it
Eye abe alesi mi egbulefa yi la apeto epe no nu manwe mi ndo ngdo fiensia
that one who died instead of us sinners
bena amama si kude mienu kwa wala utepela. Eya ama jojo ema si chomi ape majo majo nyenye wodo edo kiji. Eya jie mie kadu. Azon mie eva epe nyalakbo bubutoi. Esi mie bobo ji ukle taude anyi le bubutede kple bubu. Kple akpeda dame.
And asking that you will
Kele babiambe na do amanvavade mi fiensia to gbogbokokola jie ye na na akbebolo si se mie hiabe wale mi de telan mi
you know exactly what we have need of
enya nu si tuzo tu hiami e ye mie nyabe e dongbebe ne mia biala mia ho mie don ku fiensia peto amesi okata mie nyabe wale toleme ye Wole yamela be maufe amanuvena suosi le agbaso some.
And Father, we pray for those.
Eye fofo mi elekbe domdade amesio demekbelata be mokeke siasi bonala na henkudodo chi ba wope chime. Benato afisi wono kota eye wogeje wope me. Le novikate de la godula
God we pray that they'll
maumie le gbedomda be wa trokbo na wa va me apeto wa trokbo va fupope me va va ngogbevio pe fupope la me atrokbo va afisi amenu be kle nu blanu pokpo pa kle lono kle domonyonyo kle toyoyo namia pe lufo mia pe suo kle mia pe ngutina o le Never majoro apeto.
Bless the word tonight.
Yiranya la fiensia. Don se mi kata. Eye to woya yira wona mi abeale se mi pie ene le yesu pe nkome. Amen.
Now,
azon kena e ifia de kula. Medibe ma remia pesu suwa va korente to gba to gbo. Ta yu de kelia. Pipi bla vavo ton lia. Bla vavo ene lia kple. Pipi bla vavo a ton lia.
En la bena, nyela nu si mekoto apeto la kola metode asinami.
Bena apeto yesu, lezansime ofia eyo memo la eto abolo de asi. Eye esi wada akpede etala enge eme glo bena, mikwe ne miadu. Esi anye nyenuti la si wenge le miata, miwo esia ne miatoye adonku jigen. Nenemake wotoklu le nududu la megbe, he glo bena. Esi anye nubabla ye yepe klu le nye vume. Miwo esi asi alesi mianwe la ne miatoye adonku jigen. Ne manatanya soyade nusia. Siji medibe mato asie la. Eya he anye esi a nkudodo apeto la ji. Esi a adizan adesi. Alo, bedasi adesi, wolebe wa dekwepan kosidakbe si vayi, le apeto fe fien dudume. Gake, medibe ma tede engun le jokwebu buchi, senam ni tipi ade uko. Le esime mie le miape susu ofumfu, eye le apeto la pe subo subo me. Mie atengu tsande, aje gomekule apeto la pe blongu dede, el labena, emma enye tepe nguyade, afisi mikata mie duanku, adonku apeto la ji, le epe blongu dede me. Esike vavala, mutie nukakle la le nupumle.
That's Paul said
Gake emala Paulo glope ele nami be nia hoklula eye eye mia no hula eye mia du kosha bolola
in remember
enan kudodo chi be nia do nkunu si wo wona mi laji eye esi esi miele ewomla mie dibe mia we be si agbenu e numa me adeko o
you want to really come remembering
mie diva vambe mia va Kena nkudodo apetola chi, nikuya. Adon kweje be epe amenuwe vekle epe nublani kpokpoye. Eye ema dede kwe na miri mokpokpo de kakulia si le miya sila. Meka nusi miye wakpo ula. Nane kemele afyareke si a tengu le mwadeke nu a tede nusi. Kristo wona mi langu ou. Me wanu metoto wanu blanu yade kwa sida siya me. Keha enye esi jiani. Matengwa yue nenema. Medi novi ngutu wade. si eya ha no anyi kle mi bole atisia eye mi adoma ya megede wonya mon kokko sie mi eno bi ngutu lonlo a Rogers Busty Rogers abeale si mi yone ene Everett ke no bi ngutu Banks Woods sile api ple no bi ngutu Softman mi eye kute pesu bo subola betu
and I took a ride in the snow out to the old place where
eye medita to snu ame ye te peko ko la fisi medi do ba
ano
pe blavevo aton esi
that time when I buried him it was in muddy water
emayi esi medi la
enye tibame
le apeto yesu kristo fe nkome
As we passed
the
one day when a certain denominational minister
said to Agbadoga Adede Afima La Eglobe Yakamasuema Le Baptiste Hamiame Afima Sile Amaungrom Le Yesu Christopher Nkome.
He said if any person that
Eglobe Newonro Amiade Le Moma Gohala Mokpomo Avanye Agbadome O. Eye le mayimela efa mebe amiade wono anyide afimanye amesiwo wonyrole apeto yesu pe nkome ke emenye no bimutu George White play pe pumala de kowo nu de kasi wa temwa wo ku enye be wo ma gbugbo ayi o
so that day
ale gbe magbe le fort la o de kowo play pe takupela di heva de kumetie be ya pon eye pe pupela no titre de afima Eye meyire tepea. Eye ti jale toa chile afima. Eye ti klobato aglea uchiva kode eme. Epe aloche suewo nabe Blue River me wobaken. Mezongere tia me egoglodo nye alime. Eye me honuvia odometore ka alo subola ubungwe to bibla nam. Eye mekle afisi Petro blo le pentecoste nkeke ajibe. Mi tro le miape chi ome. Mia do me amesiame eye wa nyromiele Yesu Kristo pe nkoji hena mia pe nfo upekeke eye mia kokpokokwe pe nu nana bemagbe George Carter mlo anyide afima no agbagba chembe ya to yepe asio dechi epe pepe me ano abe pon blood de ple jivo ene wonye eno abaji pe acheke pe leti enyi mevakpo o
Her people, the church,
that the church, Bogbo apengu seme, ke da asire ejiye afima, o dugo vag he bodo yoyo. Eye, eya ha no, hama keme, enyo metodiste hame ade wonye, metodiste o sofu, novinutu Smith, enye amesi chitre, de toato ble epe pupopea. Eye, mede asinyo nyo wogo mele bibla me, de kristo menyo nyo nu. Eye, eye isi me, menyo ame abe aton alo ade ene, kasiya kula, ama o kakale akba kawokle flui lame. Le tokwe aji afima. Metodiste hatutuma, divak ple ope awunwi, si wole wumla, be wanyo ye wole, apeto yesu pen kome. Eye, deka deka la, apeno si wo, do seda wunwi wo, ple jome wola, no zozom toti ba mame, no adati wotutum lo, Kume, aye, wono, nuto lusi si wok plomda, eno babambe be wa 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 ema kuku aye be wa nyroyo. Aye, pede katuto mangula, nuto se siyade si pe akota keke, play GI, dakpakpa pumeviade. Epe nkume keke muti triagba ade zonye afima kle epe awuji kla nyi blo nyakpo ade eglobe nye hama wo nye nyame tutu ema inye Busty Rogers le esi amereke me blo nyadeke ne u afima medido le apeto Yesu Kristo pe nkome de epe eme huhuji
last week I placed him
eye kosira siva yila medide keme le Milton eye mo ponu le mau nyame kude titre titi fe blibo de deng menye dokwe dala ye me kpo mau wo vovo kle nu nyalawo eye wo kata wo tofo na Kristo subo subo wo nye ame pe nu nyako ale si ame wo kona esia ema alo ekeme jise gake wo langa si wo nu wo la elebe wo la de na no esi ne nu wo ade lila eye ne nu wo ade lila wo la de we eye amese me pe do wo wo de a edo ku fiana ne enye atipala nwa de la e wo do nwe e to ho eye ne enye bede nwi la a wo do nwe de ko wo do wo ade wo afia eye mawu pe do wo wo de a mawu fiana eye mawu wonu sianu de tamedodo adeta eye nu sianu sile mawu fe tamedodo nu wumla ne ekula titre titi le ne mi sianu de kapem eye matonu gede afia abese supofo ple atiu eye alesi eje na lengti me abe viti suade si wojie ne mesengu o epe ke klemesengu o ga e wome lopola ezu de vikati ke gawye vemela ele bibim le epe ngusame le nyonu alongu tunyenye penyo nyome. Eye le ngudoga epe melopula. Ele zuzuma abe nye ene. Emekbele troga etome lopula. Ele zuzuma abe tokbiade ene. Eye na anyi mlope. Eye mlebala. Epe ketele nuchi le anyi gbanchi. Eye woku. Eme nye epe nuwa. Ewu ma upe tamerodonu. Efonu memie wo. Pe akbede chitre. Le esime uvato anyi gbanchi. Amagbe si wokata ku le epe si ba yime la efon wo de chitre emenye pe nu wo le si me wo ma wo pe tamadodo nu a e ga fon ake le n fo ke nti ple agbe yeye ati de sia de wona ne ma mbubu de sia de nu sia nu le ti le ti vi o re nu sia nu le ngbedom eye ne ya me de wo ma wo pe tamadodo nu la nu chitre chitre le ne ka ka de jito e ko abe nu de sia de ene nu de ka si wo le be wa wo enye be ma wo le e yi la la lam be alesi wole ewo mfisha ene teti kwe angba bacha woketo ati ochi woke koko bon afisi jigbe mumu blo coffee amadede wokata vovovo wo chon ani ba pe nkume ken afisi ma ufe jojo me mlo ke kule etepo ke ko mawdo epe sapopo bablawo ya ke enyabe ne ye do sapopo bablawo la titi titi ade adno anyi le adame ele ko be ke kana ye Klapo pochi le epe flime vasere si me rena gatrova ake. Eke ma a titre anye kutepe sopopo wo. Gaglok bedebe e si anyen wubu o. Abe ale si angba wo. Si wo dile ati jime glona be yo tovo o. Nude kasi wo lebe wa wo e nye be. Ma wupe e yi yi pe lidodo nan noto tromko. Vasere ma wu vila pe vavakbe.
And every living creature that ever died in Christ will come forth again.
Eye nugbagbe de sia de siku le Kristo mela ga troba ke anno efe nkume adonku eya maji neme badro nye mwape nuwubula mejibe makule efe nkume anno nkudum eya maji bena eya nye titre titi kle akbela eya maye eke ma esi mieva apetola pe klongutila apetola pe klong de de abe ale simede gomele afisia dongola menye mie kho sebe nu simie yona be communion la enye be wadu abolo la nye to nu begble nu begble nye to nu nyu to adade te pe begble to menye abolo la enye nu a o menye wen la enye nu a o emanye kosha abolo ple wen
But the thing that is communion means.
Geke nu sinye nwala. Enye be communion gome enye afonuna. Eye lenu popone mela nye dua nkwe ya maji.
I think it's the most blessed time.
Mesusu be enye subo subo pe gapopo ya yira to mikuya. Elebe mi ape akbe pe gapopo de siade nanye communion.
A communion with the Lord.
Kadede kle apetola le abe tijope ya de ene legbegbe. Ele abe ti jope ade si le talate ene afi si ene mo zon la va yinala wa totedo anoti vasere sime wa diko ema enye nkudodo apetolaji aba epe klo langu le dodo lanu afi si mozon la si le ema tom le le anyigbanchi afi plimila be mia teva epe klo mu aga no epe ya yirawo ple epe amenu bebe le novi kade de mele epe nyangu vasere sime mia pe luvo tiko wawo na poko didi eye ale mia jo le subo subo tepe la yeye aha poko didi pe yina agava pe kuhiwo pe bedadafu ake agbeme kuhiwo pe beda dafo eh ti jo pe ade legbegbe si emi eto ana fafa mi adokiwo pe di akona mi adokiwo ne ti kole mi awu elebe wa no bless bola de siade edia eli bless bola de siade nu si nabe woti nabe yowa fofu
there's something about the fellowship.
Oh, praise the Lord.
That's divine.
Nane kure novi kadede si to ma umengu ma wedui eye wole kokwe enguko eye pe tiko wuna amajojewu abe ale si David blo ene bena tiko le ye pe luwo wo mu de ma wungu abe ale si pe ve me funa de tobungu ene zivi si ho abila si avuo du ahamena eye wo wosi le egbola eye wo tote le gbogbon fuhe fuhe hele nkutam afisi wa sepepe la le pakple pe nyanyana nu si mawune la a tenwa se ti pe bebe le agbadro pe wo domen eye ewa pe ta swer la de yame esi me pe agbele dodo mple husi le ditim la ke enye be ne ya tenwa do ti jope magboko la ya temu ati agbe amiade ke magatemu ali le emayi o ne etemu do ti gbokola ako avude sia de simia dode eyomela la bena enyabe ye kede ti jope sina agbelangu eye ne hamela do depema afisi kristo ma zo nuve fie ton ami ale gbegbe la be epe nkume nono kle nyanwo popo pe ti kole mia wumla ezu ti jope sina agbe gbogbo vode ke ma tenwa lewo o ku muto go ha po gegele afima o mo popo ka enye si te pe ka enye si enami jijeme eye le etiawo gomela mi anon kudom ejibe kristo enye amese we nami bobui eye enye amese wo nu sie wo nami elebe mi adonku eye maji e la benami donku jibe tami enye amejro eye mau meno mi asi o tron subola o legba ma ponu o klo mi denu yake mi donku ji kristo ku mengena yudato o ke bonguna adam fo megegela fe nu owo de sia de ta kristo kudo
as we come to remember him at his
esimieva be mi adonku e yamaji le epe kobinio pe pe ti jopela e elebe sana donku taji na mi e yesi israel no upe mozo zome e ye wo gona to gbobe wo no do da sipe filme lope moji to egypte yinade upe gadede me yinade mbedo do nyi gbalaji
and in their very active duty
e ye lope do da sipe wo na metutu tula wo ba do afisi timele o e ye e fule gode siede me te pe de siede gbe de sia de ji afisi wo lebe ti jope wo na nola de kemeno afima o
and they were perishing in the desert and then there
aye wo yina tsotroge legbe aji aye tete agape la je alebe mose fo agape sia aye ti do to eme bababa mutu de sia de si ti kole wugumla nyonu de sia de si ti kole wugumla de vie alo la de sia de gohan si ti kole wugumla atengu anuile akoso somi. Abe Yohanes ta tongu kuyade singe sikanu kuchelala lebi blame blabu ene bena ale bema ulongi kia me. Eye wato yeng tofe tenu vina bena mesia mesi kwa eji senala akwese adokakli adonku eji mele chochroge o kebongu wakpo agbemavo. Adonku eji be Kristo enge miyape akakpe si ofula be wadhe. Kekiade si le chochromla tronosubola si le chochromla yudato si le chochromla keke si le chochromla Kristo toipe agbena le akoso some bena amesi amesi dowu eye chiko wula nenema nyakuladi lakblon. Boda, mi va tibu dogbo, mi va plenu le bonye. No tikle anyiti, menyekple asihoho o. Mi va, en la bena kominyo ye, mi va le nkudodo apetola jime. Matengu abu nkudodo apetola jingu ake, le gbodo mepe, le vudo siwe yonabe, bel la rai roi bo. Esi le hebrik beme, e gome enye, amesi le akbe eye, wole nukpom la fe vudo.
Misunderstood.
Hagala, ose egome bada. Evo ele do dasi fe flime hafi. Ose egome bada. Odron bonu bada. Eye wonye dogui. Esi tepiare keme libe wa yi o. Pakle de piade si. Yina kukuge. Eye tila vole guime. Eye de bi swela no avifam. Ke bidada de pe jikwe anyanu si wonye be wase afifafa made tita e si epe ade swela no teteme ye epe nu yi o fu kla 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 e ye epe viji no gbojo gbojom mriti de siadela wonye dogwe e si e wole do da si pe flime tututu afiare kemeli wa yi o e de tila e do kwi vasere e si me wofia jaja tu mleto lade epe nu yi su e si fu kla 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 laji Eye azo gwe la me fu. Eye wo tue dadi ke jemo. Eye de visuela no li dom se siye de chita. Ke no kocho bojom de ji. De ji. Evia de ke la. Dike ke mele me be pe jima di fola ato uli aglo be. O ma u. Nuka me wo. Nuka me wo. Eye ma tengwa anote akpo de vila wakude pe abo me o. Eye ata etue dade ave kwea de te. Eye wazon abe angtro dada pe ditime ene. Si ya tengwa anu abe abo kukului alafa de ka alo avuhan. Eye wopo ati suyade. Eye wajeklo de afima de asi avipafa men. En labena eno edo kibiam se. Ben nuka mtie ne ye wonu si le etepela. Nuka mti wolebe nusi anava yechi. Zigede la, nye susuna nenema to miyape dolele okule. Nyakame omu, mikuya. Gake do hiye siya wakata anva mebe. Wade ama nubevekle nubla nikpokpo apishan. Eye si wanotame bumla. Eno li soye gbojo wo semu vu. Wonu chiken mlebade tita. Ese gbeade ponu blombena. Nuka mti nele avifam. Nuka pe avifam nele.
And she looked up. And she saw the well bubbling up.
Eye wo wumoji hekpo vudo si le fe fiemla. Gbode me ti jofwe ka inye si. Bella haro. Do hi nye ma yue e si anye o.
Be
e e ve. Re le a he a. I re o i. Si gome enye. Me si le akbe. Le kpo yemla fe vudo.
Him the king of Melchizedek, El Shaddai,
Melchizedek, El Shaddai, a messy le akbe le poem sinyanye ha hiawola edonku jinye. Eye le afimala edonku jinye. Ese enye ha me donku echi. Eye me nyabe ele akbe. Eye eye detivu dosiade afi. Legbe ji.
Oh,
demia tengwa zayema. Lega popo de ka. Be beda si me fifia. Na ekbe nkeke si azon e si me miye le. Ha me ope beda dapu. Koma ha tonko. Ple ple ha. Radomenya nyue bepa de la u. Eye kikia me pe pe nutove u. Ta va gede eme. Eye, wo, koma ha tonko hema.
Then to think that there stands again.
Eye emegbe abibe amesile agbele kpoyem pe vudola gale afima ake zansiame.
That's what remembering Christ should mean to the worship. Numa e kudodo Kristo ji
na nyena subola. Eh oh umase egome oh eye onye dogwi.
Jesus said when he was here on the earth, I am the living one.
Yes, ublon esime wo no anyigbaji atisi abena. Nyenye tigbagbela nyenye agbetila. Eye medibe ma Jesus suso ebubu vele afisia. Si vatamenam la.
When Jesus was on trial.
Esi Yesu no bonu. Eye menyen le nububu areketa oke bohun le fengududu takol le wopule to pilato gbo dode Herodes azon melebe pilato na wonene ma fi o ke minyai esi wodibe yaklo asida le eme gake ne enyaka wo asimekola elebe na wo wonyametutu matengu atutu dade amabubuji o we abe amede kakolia ene gake wo wodwide Herodes le esiata kobebe wadufagule le engu elabena ekho nkobe enye nukunu wala kle bubo eye enye amere si unya dogwile hamiame ale pilato unto susube de koyado eyamade Herodes eye dohi ema adogre hea hukui sino wodomelado.
Jesus was taken across the streets and down.
Eye ale oklo Yesu to mo oji pe te pe a ba sere si o ba do bonu gan to ke ke Herodes.
And when he met Herod, and Herod was
eye esi wo dogo Herodes.
Eye
wo to Herodes pe monu popo de ka ho la do en kumena. Anleke gbegbe ame atengu anye abuneto ne de Herodes nyabe amesile titre de yenkumela nye hebri nyaglondi la de siade penya penu wula na kiki ame pe chiko wame si wajibe viela heye titre de yenkumela nunyala kle nyaglondi la de siade si ponu po penya pe mevavala
to satisfy his
monu popo suwe sibe watso amenu veve klenu blanu popo adikona efe nuvojila ameti bome kagbegbe wonye eye ke ha menye abe mutu bome tila de ene ebe si nkume watso nu makedo o elabena mie wo ufe akpe eve na efe nu fafia efe nu blanu popo.
A foolish thing.
Gakebo Bomechinu kainye si Herodes wo. Esime wo titrede enkume ke me bia menuve vekle nublanu popo ya makura o. Me bia nuvontoto ke kura o.
He never knew that standing here, I don't think the man realized.
Le titre. Nye me susube ngu tula jesibe amemak begbe le titrede yenkume o. Mina esena do tide emem ni tideka.
Because
in the
of
the ko a deke singe dodo ha kle kle ha bobo vuvu vu ha dome do pe gan o
so forth that he was plan
bubu sio o de ha kle o
koma
to be meno si o
but he did have among the people
geke ele esile amesio nya bibla kenya ngbe dodo la dome eye de mia de mona maye jivie a messi o wodo di na agbema vola wo kwe je si le yi sime o titre de afima gake Herodes mesro nu sia o menye kura o nu wonu blanu ka enye sia
all that the prophets have spoke up for 4,000 years.
Nu sia o katangu nyaglondi la wo ponu le pe akpe enne song ikia me pe glido do la pe eme va va titre de enkume le e pe enkume asimala nu o kata pe eme va va la no titre di eye magate ngwa gbro nya sia juro nye susu be e tibome e la bena e wo nya metoto tibome
for you notice he never asked him for mercy. He asked
e la bena mi de je sibe me bia nu blani popoto e gbokura o ebiato esi be be ne demu jeka na ye.
Oh,
mesebe enye nu nukunu wala.
He asked for entertainment. Ebia
mu jeka de de den bla ni popo tepe.
That's what the world today
ne ne ma eki kamele ebele rudes pe nyametoto demu tia. Ne wo po Kristo si wa nukunu o dala nu makasi wo wotala wo mo egbela ke nu de kasi wo bia na enye na makpo na wonu alekle ale mi globe rodes a titre de te pesi menyowa elebe a mesi li egbe ha na titre de te pesi gavon di wu erodes ya pe ape ene son pe nu metoto line singenya kondi la wo plen sia la wu Niawe ya pe akpe adeson pe nufafia koko to wue sino wosi ema yila lemia si. Kakare jitwe, nuka wona, nenomake ugale ekbe, nude kama e.
What was the matter?
Nuka ejo, Herodes me buive viekpo gbede o, metotebe wabu enwukpokura o.
That's the way with the people of today.
Ken and Emake Ogalena Egbeto Okwa Mugansia Ewa Moyanao Gakeo Matuate Eidiakba O.
They're trying to listen to some rabbi.
What dinabe you are doto rabiade? Aloma unusolade, Sidia Yekata Gome. Keha, I like one no, ne Mebu Jeffersonville mu. Zinanye medibe ma fumia nufu abe alesi koklo nopo avya o nufu ene gake mielon o Zinanye medibe ma fumia nufu hafi Zinanye medibe ma watepe siya wanye abotepe ade afisi duko ukata wa siya va gake mielon o Miekuya Miekuya
See
Azo nipo nu si wole be Herodes na don ku echi le nkeke ma meda gomo popo gan si su esi evo wo gbela ke ele afia de le amesi obu penu to me tien si ada ele nku do mu nu si wo ku de enu la chi da gbada yi ne azo mi gana wo no ne ma na mi o Esi anye miape amesasra kpoyi. Minami adonku Kristo ji. Bena enye eyamake eto egbe yide mavo mavo me. Hebri tau tawye tokukui enyi. Megala lavasere esi menadon uto wade wome le afima le amesi okpo fobubu dome. Le anyi noma me. Si matengu ayi ma upo enkume o. Eye wo eyi yaha wunu le anyi baji. Le ngonji. Drenbara kukume la adonku echi be monu kwa kwa suwa siyo. Eye mwo enti do. Mina soke ona degesi esia. Mina amokata na degesi. Herodes me osusukure enti vie o. Efe mon kokpo de kakoliala. Deko wabiabe wa demojaka na ye. Eye bene yesu na tengwa wo aye kume fiade. Ale fomizi tokwe le kukume alon. Mingay. Alo nane nanuma. E susube eya atengwa anyi. Le gobubume. Ebua esia be. Majiki to ene mie sebe atengwa wo amafufulu nuo na makpo wo na wo amafufulu nuo azon eye de matengwa glonya sia le bubua ya kezi ne nia mesi wo yawo do kio egbe ya be osofo wo magble wa ne gbogbokoku ya de lila ne ekwe sebe gbogbokoku le tututu abe ale si wo no le gomaji jame ne la Na makpo wo na to alekle alele afisia alo esia o mutu sia sile afisia nyonu sia sile afisia maye adadi wo na makpo wo na we de wo kwa eje sibe gbo make nyema o makpo o amesi o glona yesu be ne maufeti na nyela trokpe sia wo zu abolo ne we nye maufeti la glena mi amesi puta mena o ne enye nya glodi la glena mi amesi po esie o bla mo ne kle apo bubu o puta jinne petro atila na ame bubu globena glena mi ne enye nya glodi la glena mi amesi po wo e kama nya ko ji wo ase glena mi ne enye maufeti mi edi an ko de le mi apo ji wo me ne enye maufeti la dito atito galangu ye Mia Kosebe wenye maupevi. Mele dokunye biam sebe de amegede wegbe mutu nyon wo de kaki okle ametiti osia de ometi trede tepe de kama wa.
And you're gonna remember someday.
ke miadon kuechi gbedeka be mi no efe nkume le efe tivu do lagbo ke mi ejebe mi akpo fefe ade alo mi ejebe mi akpo ayenu ade alo nane alo bubu eme ana makho esiase na be avofu na kure nyetume eye na mawo esialo ema makho ejiase
some sensation
mi kwea sesen la meade trosubo subo de deko nye minama minya yesu gbolale nya de me e bia 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 de me di be ma bia e sia ha me ase fien sia
Jesus said why
yesu gbolobe nukantie mi yu ambe apeto e ye mi wona nu sio me de sana mi be mi awo ma ha nukantie mi atenwa yu ambe apeto e ye mi alenye nya me de asio ma ha nukantie mi atenwa yu ambe apeto e ye mi agbenu le nu sio me de sana mi be mi adegbe pa e ye mi afia bo ma ha
what is it what does it
nuka wonye nuka wo asia le esi koma ha tonko ade pe konini titre de wa plenya la dometai eye nusia nusia titre de mia klema u domela enye tron e koma u pe tepe nuka nti wa yo be afeto
lord means
afeto gome enye ngutonyenye nuno mesi nyena afeto to
and if god owns me
eye ne menye mauto ne menye eto eye wo trom bede kai si me menno begbele moji ke yom de ta medodo ade tala nuka wo le be mawo to wo be mawo e pe jidinu abe ale si wo we na paulo ene ale ke matengwa wo nu bubu to wo be male e pe nyamede asi nuka ntie mi yom be apeto me di be ma yom bubu le afisia akpo nu si kure en eke kure yuda nu nu si wa to adon kweji mi ele nu fo mkure nkudodo apeto ji nguti yuda le zasia me eye o sere esi magavanu ola la don kweji goto be ye jira ye pe ngogbe bi nyenye
he sold Jesus for personal gain
e jira yesu de e yang tope vi de popota mie dua fangu le yudangu.
We say he was a filthy.
Mie glona be enye ame fodi. Ame fondi. Me jena te pe adeke. Alo rabobo adeke o. Me jena tifo o.
Why? He sold
his Nuka ngtie. E chira epe apeto. Emekbe. E simonu kwa kwa suwe si. Gohan be wanye nusonla. Be wanye apostolo.
The highest calling in the Bible.
Yoyo koko towu le Biblia me. Si koko wu nyaglondila. Monu koko suwe sebe wanye a apostolo. Ke e jira jenasia de e yang tope videta. Ke azon elebe wadronku e maji. Nenemai wadronku yesu jie. Amengu tope vide.
I wonder how
e ye mebiado kunye se be o domitone nye le zasia me. Potole nyaglotiji poto doa hajihape awuflaya no anyide subola pe zikwime alo ho gajikola pe tepe honudi alo de siade si wonyela
his position in church are the minister at the pulpit and
do pe sile esile hamia me alo sofo le nyaglotiji evo potole epe mon popola juram de edokui kafkafuta
Dr. Bishop
Dr. Bishop Alekle Ale de Dukika Fukafuta Amang Tope Videta Ntuare Glanam Kobe Mekosebenya Tepe Gake Ne Medekbe Kwaela Manomochi Le Afima Anonubiam
Do you remember the rich man in Lazarus?
Midon Kuke Sinotola Kle Lazarujia Nusienye Ope Dupo Meleto Ple Ope Jepe Mavola
The one had was a beggar and the other was a rich man.
Tokpo be de kanye. Nubiala eye velianye kesino toha. Gake nukpokpo la trog be deka. Eye wakle ve. Wa tengu adun kweji. Nene make ame wali le sasya me le li tumre yuda tabe. So eye ama itrade yang tope videta. Eye ame gede uha wana numake. Ekbia. Ujira na eye ama de wang tope videta. Nunola le nkeke ma ume ha. Adonkwe chiebe wochira wope monu kokole egbo wofe mon kokpo be wazu epesubola.
To become his disciple. To become a convert to him.
Be wazu epe nusola. Be wazu jimetrola na iyama. Wojire de adidama pe ngufafata. Wangu epe nufafia. Nukatai. Esime wukope yueve kola tenwa kwa uo le mosia monu. Gake ome dege si be. Eye enge mesia o. Oma tenwa wonu si wo wola o.
And they were afraid that they'd lose their prestige.
Eye one of a vombe, yoavabu, yoope, bubu. Le amekosu unkume. Ye wojira ufe monu kopola. Ye wawuha odi foko abe erodese ene.
And the church member of the day is the same.
Eye egbefe hametonha lenenema. Ke ene okade ufe koma ha tonko uple bubu awoji. Lenke kema ume.
And so forth.
Eye, unopo vomna upe upe bubula. Alesi wabade wato kwele, pupo pia ume. Eke manuka unye. Tron subo subo ye unye. Subo subo le tron jikose alo tron hame adepe konyinyite. Le esi atepebe walo ako. Nyak bagbe. Si wode de gole wongkumela. Eye, wokpa ma upe nya. Bibla klo be nye kpo yama ye nye kwa siye. Ame gbeto wodo asi mawu nyak bagbe. Nguto nguto si wode de golaji. Eye wode mmobe konyinyi wokle jikose wotitre de wodome. Leze wokle akba wokoklo me. Nufo di matokbi na titre de wokle mawu bagbe la dome. Eh. Nuka wonye, wonye nazabula uson, wonye nazabula wode epe, nye nye epe ngonglo si meko. Si zonye, si fiam wunola, si nye fufula pe nye langu. Ono ngupamde engu, ono nazabumde engu. Eye, zi alesi, nkudojile wosila, esike le tomavo meke, waga dronkuwe jikukoko. Nenemeye wa dronkuwe wojie, nenemeye alesi wa dronkuwe jie. Miaglobe, oh, emanye farisi tau. Apeno vya delie, si vana hamesia metan, oh, mesusube de wo him ya dometoke de wo mianye. Eno na moto dochi a fi mediti fun o e demegbe eye esia yisi mepo ela e fu atufa ponye ade asi asi mena mbe no bi ntu bi dogbera de tanye me demegbe surangu tunye o mesusube wono na jagbe le mochi a fi sia tututu mepo ele gbogbo me mepo ma ofe gbogbo le eje ye wono ga dum no jijo pon ple bubwa o eye wo demegbe ke eno anyimlo fe nyito la le toyo fe le afisia no kukum osisu nenuma eye wodo amedo dembe mabatu gbedade yeta wa bless no awonyo domena sronye ale gbegbe esi me sronye ngenyo nvi so e mofodi kukuyadela ke wo plea awu gbeade wonne alo nanezi dazidabe wa to akpede enube wa yisku
no matter how little it is.
Meka alagbebe wole swe ola. Matengu awonane kena mau. Esi madong kweji o. Ziale si mi wena vinye swe siya u domitode kala. Nye mi wena. Eye abe ada abolode tijiene la. Atrogbo. Nyonu swe da ghe mekbe de la siya mlo anyide afima no avifame eye. Wole nye asi. Eye wo. Meglobe. Enyo novinyonu, ma tukwe dade tau. Enye enyonu ade mlo afima, si woto mlo afima efe asi otoka no koyem. Enye, vyangutu viswe la bobo no efe akaji si ho abe pebla ve ene, edi egbe egbe riki ade. Enye tamenye bubu matemate amyade si penko anye riki nguta o. Gake, metibe maglobe emanye, masenko matokwipo lenkeke si ova yime o. Elvis kle riki ke wonye, agbeno yilafen nkoko. Mikuya. Ne viadele asi osipe nko enye mala, yo epe jibe nko ne, nenema alo tode ne. Emekbe si obopo no afima nenema la, eno bonye kpom, eye mede asita dede aku. Eye mekwebe, edze nguto nguto abe, eglobe lalavye, he kome tufoma. Mekblobe deko medibe matuk bedade, apeno lata. de menye ho hosetowa.
She said, I'll tell you now, we are Methodists.
Eglobe, magblena wo azon, metodiste to mienye. Ke mye jibe na ghe komotuvoma.
Yes, ma'am.
Yo apono. Eye me ghe komotuvola.
See, the same thing. The same thing today.
Nude kamake egbe. Nazabubu son.
How did she know what kind of a minister I was?
Aleke wo wonya osofo sipo meji menye. Nyeme ponyo nwa kpo o. Gake do hi ese amiade globena me khodoyoyo dono woji se. Eye ofia nu titre de engu. Me do nanake wo kli o. Eklo asira leme. Eno vovombe abado eji. Mega hanu o. Mele eji doge o. Nene make pilato ha ma tengwa kloy pe asile eme o. Aso ema menye nkpe nanya gbogbolode metodiste ngu o. Emma nye nyonu de ka de ko. Mikuya, atengwa nye epe nono me kuima. Nye me susube metodiste to kata wa none nama o. El labena me tuk bedade, wudu me to gede wota. Wo yombe ma tuk bedade wota. Eye jisikle nukunu o vamele wudu me. Bede menye amesi wole hame ma u meye o. Ndua nye site wole lai, eye nye nusi woy.
But she was one of them kind. What was it? Pure green-eyed poison devil.
Gake nye ema pou me vide ka. Nuka wenye, adi mwa me siye penku, mwa fafe bokbovon kwe dese. Matengwa glonya de, dro, lele, pepia de mele dwa me afisya yere yila. Eye, obya sebe, nuka ta, ume yom va afima u.
But I'll just pass that because I'm at home. But however,
gake mato ema unko elabena afe mele. Gake, alake ha, menye suswa de ketaye u. Mwa fafa kwe, Jihose takwe, trosu bosuboye, ale simye tibe miyakla asikona amesiyame. Gake newo bewola, Yesu tibe yawe havi, midon kuji, gbedekala, nyavado mkwechi, elebe miyadon kwechi. Deko esi adon kuda sedidi ade si wonava yimediti o la jinam. Osofo ade, eye eno jipu hoji defu meno jiliyim le afisya le heben kolame. Eye ame ton notitrede afima kwakle osofo siya le jipu hoji defu ame. Ke wo menyabe ngutu siya nye osofo o. Nye masushi nenema o. Eye esi o le jaliyam yinala. Wokata wova tode jipoho enyiliaji. Eye amereka trokbo osofo la heglobe enyanu siya. Esiya tede jipo ngungu to ale siye minu miya tengu ade.
Well, the minister said, I suppose you're right.
Enyo osofo la globe, me me susube to ujo. Nye, me susube to ujo. Elabena zi ale si, nye kade miyang to ofe jeje jila. Esia enye ale sinumia tengu atede enwe. Ele tepe, zi ale si edongde, nusi ewongula. Ele nkudomu nusi ewo lachi. Eye mekade jebe, miya dometo gede o, miye nyabe, miye wonaneke o, miye jenaneke o. Eglobe, mesusube, ne miye lekakamde, miya ntofe jejejila. Esia enye afisi, miya tengu atede enwe. Ne miye le kakamde e jila, kokome mako miya do. Gake o, mejibe mak blonyade. Ne matengu anglo nusi e menye labe. Eye madro unku nusi wo nye la jikola. Ne matengu adonku yesu jikola. Ne matengu adonku e yamaji le atito gangu kola. Ne matengu adonku nusi wo wonam la jikola. Eye matengu adonku kapoko esi wo klonye nuvon woda ke nam bokboko kwefu. Be wakblom jikola. Eke ma makore jile nude siade si liamde anyigban siya jila tamen. Makore jile anyigban jil mwokata tamen. Aye jifo nuto womele Kristo Yesu men. Afisi matengu adofo melek bakli. Afisi ma le epe nkume. Aha ngulonu se emenye kpotan la ben. anglobe nyen nu fon kata kple nu sia nu elabena wole nu ngobe tia fula me anglobe nyeta gbenono la kata anglobe nu sia nu eye adonku eje ebe ewo menye eto to yeng to pe kume e kode tenye pe eye nyesime pomo ya fiade ke o ne gbetu mavo me kula e ho tenye pe e ye wo komde chi to to mavo me e yide afima de tanye Eye o come de chito ampe amanupepe akposo some alebe fifiala nyesu mawuvinu tuwo kle vinyonwu eye mi no anyide jipon towo mele yesu kristo me kele jijokpom tegbe ke mi adonku eya ma siplo mi vado afi de die laji eye kle kose sile nvu fom le mi apelu wo me Kele mia tutumula, eye to amanu pepe me, akplomi aye. Eye kakule kwa sepe mkwo mekpobe, epe ngonglo la wunu. Amesi okata wo nyadi la, eyo wo ha. Amesi okata wo yola, eto afyana wo. Eye amesi okata wo to afyana la, eko wo ngunti. Eye ata le susu siyame la, me titrede ame upe kope siyame. Afisi ma upe kopole. Eye woko wo de chi, yida no jipo nuto wo me le Kristo Yesu me. Kele mo komna gapopo sime, ame petope, akpepe, nono me vlo siyasipe. Jifoko si ngukule la ple esi hafa chucho towo wabwedeka esime uwa doli ahanak bokbola pechi. Si hapo e yi mavo mavo katanta esime dole le mele o, nukaka mele o, titife alona neke mele o. Donku yesu ji. Ne wazela jifuflu le hape ame, eye wafo kenken la donku yesu ji. Ne toyola globe mon kokboare keme galiola donku yesu ji ne abosam tewo kpola abe ale simie china mia pe kakla hala enebe ne tete pou pokla mila do dali yo unkoko kwema legbe dudura meko anon kudom yesu ji anon kudom ejibe aga trova ake Yesu make si woko chwe le miya kbola, aga trova nene make abe ale si miye kwe, wo yitifo ene. Miedon kuchibe, a trova na yen to towu. Mine miya do gweda, eye si me miya peta wole tola, eye si beda si swe si asi la kukoko la gale wo jimela, Then I did to Ebobe wa don kuchi wo fifia.
If you would just raise your hands and some special
Ne etila do asi o de chiko.
Remember me.
Plen nu toke adebe afeto don kuchi nye.
As the poet said,
Abe ale si hakbalak ble enebe don kuchi nye. Ne adati wo lege gem.
Our most holy father, we have immensely enjoyed
Nye afofo kokwe toka. Mie kwa kome ale bebe le bokbo kwe pe anyi nono me.
As he has shown to us the word of life.
Ale si wode akbenya la fiami. Esi mie donku vensi me wode mi tu ilaji.
And have now been taken from that.
Ke azon wode mi dale ve mame. Eye wome mi be mi anye ma upe viwo to Yesu Kristo pe amenuwe ve me.
I remember him. When a doctor looked in my face,
me donku eji.
Esi
me dokita ponku nyame heblobe. Esi somli ti viade woko. Me donku Yesu ji.
I remember Jesus.
Me donku Yesu ji esi me menova samle pila ji. Nogli dom kebi amenuwe. Eye akba nongelu fokbem. Me donku akba si jole jinye la ji. Yesu duro nye agbala.
A few months ago, sitting on the bench,
leti fiyade wo inye sivayi. Esi eme no anyide zikwiji no tume pom, be majije nane adala.
And Satan must have thought this is my opportunity.
Eye satana atengwa abube, esi anye nye monu pokpo asun.
And when the gun exploded,
Eye, esi tula wo, eye tukpe lakble dwa, Eye, etufe enu wa wala kaka ye, afisi afi, eye jodo, poklam kbedo la. Ke mejak bababe ma chitrede nye afawoji, eye vuno da damdo da la, medonku jibe yesu ye. Esi e dokita, esi e wolenkude engu hekpobe nane keme blele engu wola. eblo be nu de kasi me nyala enye be apeto la ha anya no afima no efe dola takpom de wole be nu wo ma tokbe na gbe yapa yapa afi o ma ala kemi kata mi edu anku nu ma oji
we come to the fountain
Nye va vdo si yo fun ple vu. Si dogoto Emmanuel pe kabio mekbo. Yerami kata apeto fiensia. Nenye ta doji nou la, lakple tamesusu si le jisia ji. Si ko aside ji la pe mekbe. Nenye diti lakple ganyan la. Eye abe wo subola ene la apeto. Me me vakpli wo. Eye miye dogole apeto si ya me azon to hosemen. Nye ye to alilipo, ple letin, ple letivyo mu bo, e ye to jinufyo pe mofuti la mu. Ke azom ye vato ma upen kume. E ye, si ka vosamle kwi la keke de mpunye me. Le eji afima la vosa si ji, miye dwa mkwe la li. Yesu. Ame si globe, mi bia nusi anu fofola lenye nko meko, ma manami. Nabe miya pe kose, naga defu o apeto. Gake na miya don kwe jebe miye konu si miye biala, ne miye kwese. E si miye don kwe jebe, yesu kube, ya na wasu miya si, anna kakade jina no engu. Apeto miye kwebe, ele miya pe kwa kekemdeji. Wewo esi anami, si enami ramela pe kekede jisia. Eye emye nyabena we apeto, ame si na ramela mi legom jeje ame. Mie legwe domda be, na yira agwekba jeje esia u. Apeto mie legwe domda de, mie pe klolata novingu tu neviel. Wo subola fatu mbobo doku la. Enlo afabe ya subole dope de siade. E da nye mekbe zikpiji o alo, ne ganye be wak plog wedo kome ha. Afisi afisi ne hien le la, afime wote be yanye dowa nou le. Asubo wo le, afisi afisi ne yue le. Mie lekbe domda ma wube be na yere.
God, this great trial that I've just come through and these trustees.
Ma wu do doko kansi asime, meto te ti la. Ple konuvi siya wo si wo noti tre nam. Eye hame siya si si dok bedade tanye la. Ke mlebala jidudu lava.
Oh God.
Oh mau. Melekwe domu dade wota. Medon ku wachi haa apeto. Eye mekade jibe wuhana we. Nye don ku ya yira si wo nengena milaji. Ke mye don ku wo nyaji. Bena. Mekble midi akpo o, titi fem, ma wona neke o, agadon ku miya jikokoko. Esi me kikia me magano anyi wo, eye eyi yi magano anyi le mavo me o, o nglonya ade alia, de vidada tenwa nglobe vya sile nunwa, nye ma nglo wobe akpo o. O nglomide nye asi vlome, katakba jia wo woto nglom nye pe nko wo, mye nye be, Edwa nku miyaji apeto. Eye nanon miyape nkudo chi vivito men. E siya yijiru. Abe miyape dela. Miyape doyola miyape fia. Miyape lola. Miyape akbe. Miyape keklen. Miyape nuwo kata le nuwo kata men. Ma wupe amenuwe vekle lolon. Pe tivuto ma. Sinume china o nami. Amekbeto adam pe po me gegen la. Na wava mejro apeto, esi emye to miyado kyo de asina wo azon. Hele, jojom le akbadola me fien siya, anon kudomu yesu ji. Amen. Mi donku e yamajia, mi elonea.
Now I think, in our little broken
Azon me susube, le miya pe gbeda si si la kukukpo me la. Miya tengwa akblonya siya. Paolo globe, nusia nusie miya wala, miya wele gbogbome. Le nusia nume la, lebe miya donkwe yamaji. Nigana miya wong yametutu wadeke o vasere si miya donkwe yamaji. migana mia wo na ne ke o la bana anye chichichi ne futola foto me pe akpa de kala mina mia donku nu si wo wo ji afi adongu apui mina mia donku e pe nu wo wo laji ne nya matoto adeli wa wola mina mia lala mi donku nya matoto si fo me vie mia susube e ya awola chi e ke ma mina e mananye mia fe nya matoto ne mie chakala mina mia donku e chi be mele klakla chi o mikuya ne nye chi chimadila midon kujibe eya le mavomavome eyi medina ne kene o tamasu sukle tadujinu sile miya pe chimelaye minamia donkwe ya machi ke minamia donkwe ya machi aso esime miele hasia chim lepe nkume be melone
If you dwell in love,
ne,
you dwell in God.
Miele lolo melai kema miele mau me. Ela bena mau enye lolo. Amesi wole mau mela noa lolo me. Nikuya. Eye fulele mele lolo me o. Lolo me vangu o. Lolo me doa edo kude ji o. Lolo me wanu begble o. Lolo nyua dome esia yi. Efatu. Eto akena. Kwa dome. Ale keke veve heli heli le ame bubu ofe jime haa. Lolo potole edokwisi lolo enye amanupepe kokope lolo nye maupe kokope unami le nunana bubu okatankle nusio nuyina magbela miape nyaglondiwo miape begboglonwo miape gomadedewo nusio katamiewo alo nukakela ne lolo gede emela enye kokope wu ekpe wu nusianu elabena nububu desiede kwa gege Eya inye inye fondrope gafe inye metutu. Eya inye blade ngusoti la. Enye anye relativi la. Sinana jijef uji de la u. Tadofo fianu si fia momi. Lolo enye nukoko toke keake. Minami adon kujie si memye le rajim. Melone.
I love him. Salvation on Calvary's tree.
Azom mi don kuji elom eto viana
just my salvation on God now while our sister chords this song for us
Azon se me mia novinyo nula le rasia pomuna mila. Mina mia no kadede pe tu papa me. E se me mie bobo no anide ti ponu to me le Kristo me. Azon ko nu sianu to wochi me. Ke midon kuji. Ma ufe nyak blone nama. E pe subola menye. Elle afisia. E ke ma mina mia na asia me ade aglobe. Ma una gira wo novinyo tu. Ne futuade le asiwo titre na ye egbo mikuya mauna gira wo novingutu esime mie gale hakbe ajima ke hele asinam mianowo de bawe azonwa le gbogbo pe vivi se se me fafa
Salve.
Esi me mi apa si o leji azon.
I love you because remember Jesus. Just my salvation on Calvary's tree. Now let's bow our heads and hum it.
Azon mi na mi ade mi apeta oto e ye mi ajilegbe me. Jesus. Ni donku Yesu ji. Kichia esi mia no vingo nu anno alem la le vivi si se me blewu la ma bia mia no vingo tu nui la no vingo tu neviel mia de le asi o edibe ya blon nania esobe ma bia no vingo tu kolin si le megbe afima mia no vingo tu wanu tepe suwe si le afisia singe hado wala udu metodeka ne alon akpa mie le bedodora me esi me mie bobo mia pe tau no vingo tu kolin